Ahmed Seku Diallo woni kadiado société civile Mali leibatu leid Afrika do kabaru wakati o mandarte hore be leid Afrika ko kuncanta hore arande lato sariya potal wakati
depuis l'accord de Paris.
Didi akor wadar pari on halaji boltan be wonde halde golal fu wattaken menen jamara jodbe led lefon sahel mere tampe hanne sanne sa beltna ko watti weldo ko watti yo kabaru mollam han bamure sobe hanne me wawa jabunde fey wili ittugon jawdi golleji ko nari bangal weltla ko watti led balebe li temdre fu joyte ittata mudun mide tijji ene led balebe du ene han holide derorgal meden
avoir des responsabilités partagées.
O jaljal gorko holiti mettimudon jawdi tendi watte do kabaru hawalu leele de kaloje francin kore le din sariaji ko limti anahen demle hebgol talki gollirde e juude nations unies
les mécanismes d'accès
hewde di balleku ana tidi sedan sab let balako he handen anda tati handi jokkede go mudun suni wala ni ana wa jandre anglaire wala fun wadorra so hewta balleku mudun no wodiri sab lede jantande tuman kore so yotti yottande ma wadja patul kasin jokkunde fa hannen yalla an hebal balliku mudum lawum dan tidi sanne
ya de rigueur
le wakati goto le nuku jogaje le sa hengel jamande an wondi holtinde metti mudum bangal kutteji gondi do waytagol wakati leydan leydan hen mali do waytagol wakati wondi wadde torraji bangal golleji kewdi hono yirwere e wi jamarende
de conséquences du changement
kutteji weltago watti an matato amestra so sanne sab hikka kamu tobe sanne nuku jogaje to menen ga bamara mawdi weltago watti on torde amen sanne sabi ciofi amen ko hew handen fuddike yorde sabe lafi jan dun waddi torra sanne li laddeji amedi metampi fa wala sedan sabi golleji amen handen ana longu honjine hore aran no medo wa awade ku yata kilin nogay liddi ganyol man handen be hobataake kasin me won dabaji fa hewi ga yogaaje majji fu wati sabe to sattu hikango sugabe gel amen ko hewi handen eggi wadi jodi gendi segu e bamako sabe welta ko watti
bamako depuis cet evenement
e wi andim be kabaru ha walu tadugol ittugol jawdi ke antondi wakati ana fawi do rafi anniyaji lobbi leede jirude professeur Moussa Karambe jangino tewtole université Bamako holiti leid Afrique de goddon ko hani wadede wiide kany en kani hunkende koy mben koy yalla an kabo e wailtagol wattu
be fi dabriji fu ko natto sabe me was hebde o balli ko halado sabi balli ko hokkede leedi Mali wi e kasin son wala ni malikan e projet international corte dana water yalla o balli ko an hewta leedi ni sabi holiti son wala ni leedi Mali dokkondira juude mud e fedde noddertene penit ma faw to hewta o balli du an holti da handen wi o balle ko wala inde deedi mali wadirte ga inde onzinga international wadirte mal itti jodi fa heewi ko naari e golleji welto mo warti be fi dabiri du tata handi jokkede hen yalla de golle an heba lawo
ko latifu le o botu ngada do kenya ko hawrube hen ko liti ana hen ittugol jawdi bangal ko wiete carbone le afrika be dugol yirwingol kurangaaji kibirteedi e nange fa yottaade nawtaraaji leediji e mayoji le golleji e leede dun ana wayi latade sababu be dugol yirwere jaleniji gondi le kirduuji di do kadudene e nder yewtere kala hala hawalu handen on jaarama heedaade fatiyatar wadni en don